Napoli Music.
Olele, io, io, oh. Olele.
Nikipenda mimi napenda na wenda ma mimi na wewe pako kongwe tutatamba nipe yote mimi nigonge upate raha after game ndo tubonge bila kara hapa ndani tushipisi peace chuki za us bagenje na kututenganisha sisi si rahisi acha mengi tu watunge ma wanaleta maneno misemo mimi na wewe hatufiti ma na utoshi ukiwemo maneno yao kwetu hayafiki na 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 wale duna, wale dazi baby budu, huko watu nifuratu, ipo wazi upo judu, paka basi na wabagizogo wakisema, sema shukrani kwa mwenyezi amenipa chema hata wakisema na kupenda nema we ni jembe mini mpindi wanakitwa wali mama
wanasema we marake mbeti majina ya moja kuiva
Kwanda sana, kisa mimi nawe paka leo kupendana Kuwachana he, nilawamu, deka, deka, juu anapenda sana Wanongea he, acha wonge, hata wakisema chochote wapoteze Deep down, penzi letu bila kiki tunarani town Chiwanda hawa figi tunapiga down, yani sisi tupo piki topiki town Wakishow busy now, wakitoki shiti, hatuna bari now Ha! Atuna bari now. Wale duna, wale dazi. Baby budu, uko wazi. Nifuratu, ipo wazi. Upo judu, paka basi. Nifuratu, ipo wazi. Upo judu, paka basi.
Manusima we marake mbeti. Majima na moja kuiva. Tendu negi negi watange. Kuwatana mimi na we nishida. Wala dombo Forever.